cash money.
Chumbe, kutwa na osho mdomo, wejifanye ziwa, nikuge uke nyonyo wo.
Nyonyo ake!
Sirembe shuki ondoka na kusema wewe, oa, mindo mimi nionjo ndogewe. Huku kwetwa tutongozi labla ushindwe wewe, oa, na mashemeji chwapea na omama. Hey, malaya kachika, wanina usu, ofa ninywe pombe ngapi lewe. Siogopi kufumaniwa, sinime ataka mwenyewe. Kumbe alenloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Aleniloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Jamani alenloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Aleniloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Aya twende nipe mkunjo, nipe mkunjo, nipe mkunjo, nipe mkunjo. Twende nipe mkunjo, nipe mkunjo, nipe mkunjo, nipe mkunjo.
Nimeulizia urithi nyumbani, baba kaniona kama kisirani. Wapi mali zangu tumalizane, kasema tukutane msibani. Ule mpa umbea leo kakutaja,
kakutaja.
Friji lake aligandishi kakutaja,
kakutaja.
Mala ya kachika,
wanina usu,
ofa ninywe pombe ngapi lewe.
Wanina usu,
siogopi kufumaniwa,
wanina usu,
sinime ataka mwenyewe.
Wanina usu,
kumbe aliloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Aliloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Jamani aliloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Aliloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Aya twende nipe mkunjo,
ukiinama
nipe mkunjo,
ukiinuka
nipe mkunjo.
Twende chini
nipe mkunjo,
ukibinjo.
Twende nipe mkunjo,
ukiinama
nipe mkunjo,
ukiinuka
nipe mkunjo.
Ekwa chini
nipe mkunjo. Twende nipe mkunjo,
mashalavu
nipe mkunjo,
ukiinuka
nipe mkunjo.
Rashida Wanjara
nipe mkunjo.
Twende
twende nipe mkunjo,
weki tasa
nipe mkunjo,
ukiinama
nipe mkunjo,
dike shuka
nipe mkunjo.
Twende tena